Unamzalau mule, umenatumia sabuni, unge tunapigia kuni, unala kwenye kunguni, napiga panga, napiga ngumi, unanuliza mimi nani, kwani we mwenyewe nani, naondole azani, situpo gogo kama Marekani. Mingogo lake simba, akizingu wanaguimba, ananugota napinda, anakula mpaka gimba. Hoya, hoya, hoya we boya, hoya, hoya, hoya we boya, hoya, hoya, hoya we boya, hoya, hoya, hoya we boya. Mwanangu ya ima ndondondo, hoya we miso miso ndondo, mpiga sim za michongongo, susa madem na kwenye kongo, demu wongo muongo. Anambaki ya mkongo, na kikisha dina mtu wa nyongo. Na wale wapiga nondondo, na ujichubua kama wakongo. Acheni umanifongo, wakeza watu mtakuja kuliwa ndondo. Mtafi, mtafi kwa masani. Akizingu wanaguimba, ananyongolota na pinda, anakula mpaka gimba. Hoya, hoya, hoya weboya, hoya, hoya, hoya weboya. Hoya we boya, hoya, hoya, hoya we boya. Wai Banjela, usileo ujua unasiliza watu. Banjela, Banjela usileo unasiliza watu. Mtulia vipi unasiliza watu we? Simdamu ya unasiliza watu. Jio utaleo unasiliza watu ujue. Wai Dice was a beat, Dice Danger, Nguto Star 7, where Zambia no music? Askangaga, Joji Bonabota, Nemo Vigezo Charambe Mutai, Ay, Chazi, Chasira, Ay, where Dr. Umande? Roga tena baba. Baba Jela, CCO! Toa chuma weka chuma.
Timu weu
Wadu Badlaski Music. Wale wenye ukimika sendo paranta kisono no utiai konore. Tuna nunua
sita, 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 sita. Kodi
namba kubwa yo ya sita sina sita. Ushetani Adaize. Konda ulizia na kawa wapi wewe.
Nandamu Raduli.
Kesho leo mnaimba sana tatizo.
Jizimidunda.com.